More music at spacegospel.com.
Tazama wewe, ni wewe, ni wewe. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, na hata milele, 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 milele.
More music at spacegospel.com.